anisathethi nabantu badala ngoku budala bubalwa ngemali ungumkhulu waxa khuluma imali ubona otata bephalala butshwala akusafana kudala asinawo nomhlaba nabendi ingenayo nendawo endiyibiza ngekhaya bendihamba ndihlala ndihlala ngelaka usista wakamama walithengisa ikhaya thetha ngentombi kamamthembe endala after sigqibongcwaba ikhaya walithatha wasithotha sonke ke thina bantwana laphela ikhaya ndahamba ndihlala ndigqithe entsokolweni ndiziqinise fokothweni thikwedini ubudoda busempokothweni akho ndibitheni bendilala eqokobheni ndiphupha ntyibili ke embotolweni andithiya ndisipani yandinamali undinika iprayisi yepropathi umakazi athi hayi ke ndingakhali yena udikiwe likasi uthengisa ikhaya lethu ngemali
zimkile inkomo makwalandini uhambile umhlaba makwalandini ndivuke ekuseni ubuhlanti uvulekile isibaya sikatata siphelile isibaya sikatata awusiphelile izana badala bazomkhuza le nto ingwevu nengwevuka zizayikhuza le nto
Amachaba ongatwela machaba amachaba ulaqhathe ufuni kujo lakhe senbuyi bendukelo ngilizwe ngicakathile ndombe tikujwe litha
hey away hey hey wake once pina
Kamalanga divuka ndikhala Kululu ibalisa ngoku ndimdala Sister kamama nentombi yendala uiva kwakhe lengoma msho uzofuna undiqhwaba Wathumela imessage yayishushu mphuma kwenye interview wesithi manje ukuringa ngefamily Ndandiyintaka mna ndaqhawuka amaphiko Kwakumele ndibuyele ekhaya ndozama impilo Imagine xa ndifika ikhaya alikho ulithengisile umakazi nguye ihero
Wake wenze phi na Wake wenze phi na Wake wenze phi na Wake wenze phi na
fika kwami bhayi ndahamba ndayohlala nosista wami since ikhaya elingasekho after ixesha wafowuna umakazi wathi hayi indoda yenzi njalo mandihambe phaa ndafowunele iawutam intliziyo ibuhlungu obviously ndafika iawutam ivaya ngeveni yandithatha yandise-west side baqala ubomi base-west side